kwenyiriza kinatu ekiyitibwa al ihsan. Fal ihsan an ta'buda Allah ka annaka tarahu. Ekiyitibwa ihsan okulongosa kwe kusinza Allah, kwe kukola omulimu gwonna ogwawo ekitibwa Allah ng'olinga amulaba, ndoza akolera gwalaba gwamanyi, ayawukana kwakolera ataliiwo gwatalaba. Swalayo Allah akulaba, faayo nnyo. Lwaki bwogisadde leero n'enkya bwogisadde gyoteeka kasa, ng'abawalimu tulya nabo tunywa nabo tweroboza mberoboze bane lekakolera abantu abantu tetusiima ate nga kyekitu katukusiime tukuweeki nze gwokoledde nkuweeki bana nga sasula Allah tabaraka wa ta'ala. Mukyala wenna lekakolera balo bwaliba wakusasula agenda kukusasula kuwasa mukyala mulala. Omwami wenna lekakolera mukyala bwaliba wakusasula agenda kukusasula nakunobawa kugenda wamusajja mulala. Tukolere wakitibwa Allah akanyama kotwale kamuga nti Allah ntidde bulyazaamaanyi nze kalira mu hoteri kanka batwalire. N'abakyala tubambazenga nga Allah gwe tunoonya. Wama li ahadin indahu min ni'matin tujiza illa bitigaa wajihi rabbihi al-a'la. Byonna byokolanga noonyanga kusimisa Allah. Bwe tunaanoonya okusimisa Allah ajja kulagira n'ebitonde bitusiime. Wakitibwa Allah ajja kwagaza omuwalimu abantu lwampaka batagambye nti munjagale. Bwe tunaanoonya okusimisa betusomesa Allah ajja tukyawa n'abantu bajja tutamwa. Tusimise kamala byonna Allah tabaraka wa ta'ala gwe tuteekwa okukolera. Kul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gamba nti byonna byenkola vira ddala kusaala kwange, kusala ebisolo, kuwaayo, kusiiba, genda mu hijja, byonna byemulaba nsaaza abasiraamu byonna Allah kyekigendererwa kyange. La sharika lahu. Byakola byonna Allah talina muyamba, teyeetaaga muyamba. Allah talina muyamba, teyeetaaga. Bannanga Allah gwe tuba tukolera ye suratul an'am aya 16:2, suratul dhariyat ayatan mumukaga lagat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satonde bitonde bibiri okujjako ensonga mukunsinza. Wara al ibada, emabega w'okusinza Allah mpuliriza. Bulamu bwo bwonna byonna byokola kunoonyanga kusiimisa ye Allah. Nsobi okukola byonna byokola ng'onoonya mukulembeze kusiima. Kivulaba okuwaayo okw'omulamwa muntu kuwaayo nga teri ategedde. Kuwaayo kweno kusigala wakati we na wakitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ne hijja yampuliriza weekuuma ogireetamu amalala. Ekituufu obwetaavu bw'okuwerekera tewali. Hijja mpagi mu mpagi z'obusiraamu. Abaana akuwerekera bagambe batandike kuwerekera ng'ojja okusaala, kuba n'okusaala mpagi. Bagambe bajje bakuwerekere ojje ku muzikiti, era bateeketeeka okwaniriza ng'ova okusaala. Bwe banaalemu okwaniriza n'okuwerekera okujja okusaala ne hijja bakuleke, kukuba takasawo kugenda. Hijja kwafuuse kweraga, mutukutambulira mu mmotoka nzikule waggulu bwagenda wubira ku bantu. Kikyotegeeza tukolere ki? Nze bwowira nkole ntya? Abantu mubakola hijja mubatusooka bayanirizaani? Abubakari gwe bawerekerako bayaniriza? Ebya haji biri wano. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yandibadde haji asooka. Gwe waje walira bamwogerako nga haji hadii eva ku haji Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Fube twabijja maskini mwana angolemu nga nti muwandiika amannya gababadde una alhaji senkuvuga ejamir. Haji omutuufu asookera ddala yandibadde oli kwe tujja. Sikiwuliranga nako haji Umar, haji Ali, sikawa Nabbi wokuna sallallahu alaihi wasallam.
Allahu akbar. Nana Ibrahim alayhi salam Allah go yazimbya Kaaba simuulirangako kulya haji bahaji bali eno yagendayo mirundi ogisukka gumu nomwita haji akubuuza obeeyo kubirigo agisasula oyaba alhaji hijja mukyala muga nti kyalla nyina olugendo nyina gyendaga bwaba nakutijjukanirako naye tomugamba nyina gyendaga nshalla sirezo zijja bamala ngenzi abange dibazambi omuntu okulinya taxi paka ntebe oba tezibaawo ezimukomyawo gende ddala mpuliriza omulabe w'obusiraamu bwo omulabe w'obusiraamu bwange seeka bamuta sheikh iblis shaitan mubusiraamu talinakyatamanyi abimanyi abimanyi era yetuwundidde wundidde embeera eyo si yeyokka nyingi naye kuya hijja ndoozi ate yayiseewo naku zino mpulirayo ne certificate sebubukola hijja eri ekitebe kikwa certificate ogenda ogitibe mu ddiiro buli mugenyi amanye nti amaka mwakyadde ga haji haji bakubibiita munda eri bakwononera bane tukolerenga wakitiba allah tabaraka wataala bimu kubitegeeza la ilaha illa llah ntuufu kibadde kyakusatu ekyokuna al iqraru bitauhidi l asmai wasifat okakasiza ddala nti owekitiba allah amanya ge gonna gayitwa ye yekka bwe buba mugagga tolowooza ngayo ku mugagga yenna n'abantu bannaku bane tuli bannaku tuli bannaku tuli bannaku jero gwe bayise omugagga enkyataba mulwana teyaliko omugagga ayina yadde ekinusa olwaleero bameka allah bayabizza ngaobamanyi nga baaliwokko allah nga azibagabidde n'abalekawo allah zonna n'azitwala mbyokwewuunya byowekitiibwa allah akulekera omuntu wegwo ne bewasubulangako nga webali oluusi nga bakuwolanga na buwozi wallahi nga ku luno tebasobola yadde nga tebasobola n'omusiraamu muyiseeko ku kirugoba nga n'ekitogi kyabiridde yali mugagga allah yali mugagga allahumma fuse ezisomba amatooke muyiseeko nga n'ebitaano ebimuleetebwa ayise tabirina ng'akatambudde kajja katooke allahu akbar nga bwomutuna n'empale singolole ejyali emikwano olwalero egikuwaana ajatyagololera bwe ziggwawa abalina kunoonya yaziina otherwise bw'aba asigaddewo ebyokugololera bwoba tusobola zegololera yozigoloza ekinga namasanyala zebagasa aba olina byambalirawo ddagalani nga totewalibya neryowamanyo lyennyini allahu akbar bana atendwa ebitufu allah buli linnya erimuyitwa lirye si lirye lwabyafunye bufunyi lirye eyobwebange okuva ku ntandikwa allah mugagga si mugagga asuubula si mugagga asuubuza mugagga nannyini bugagga allahu akbar folwalero mangi mubagagga ebitendo tulinayo byebukendeevu mugagga ayingira emanju si kyaku kyakuyingira kayumba kaddako nebigumikirizika gaga yingira onoyingira waddako gwe nolema nebyakulonga nti musajja nga ya rabbi lakala ngaekiri eyo mugagga oyaba mugagga namunagaga mbe mugagga ayingira emanju noyagala okukafuruma wekewayingidde sawabbi dakiika anaali eyo mugagga bana mugagga allah tabaraka wataala la ilaha illallah bananga allah mulamu talwala wanokozi tumwinawo talwaza teyerabira mbyemwewunyako allah mubugagga yaliisa ensi yonna Kampala Central tugisindike wa mugagga kyatuliisa ekyemisana kimu wangi mugagati kale Kampala yenna gyayinza okugenda ali ekyemisana buli muntu akute va kukulya kubeera bwanaba bwakutugabula agenda kufumba mucyere gwokka naye Allah owekitiibwa mukuliisa kwebitonde bye gwe yasazeewo kuliisa mukene alya mukene owa biriŋŋanya n'alya biriŋŋanya yekka aye nga tebiri munkaayana toyina gwojja kulwanyisa yadde okuyombesa nga Allah agabudde mukene alobulamu Allah abataalye era netutalya nga twazewo oku mukolo eriyogwenzoga nti Jaberi gwe tojja kulyadde ebbali era kugambirao nti nebwobo yogerayo ebisoboka naawe yadde gwe wampise kino kiribwe wakufugaku nteekwajirya n'omuddamu bananga Allah yatuliisa abantu bonna ensi yonna naava ku bantu Allah naliisa ebisolo byonna ensi yonna naliisa ebiwuka byonna naliisa ebinyonyi byonna tatandise mulembe guno yabiriisa edda nedda n'olwaleero okukakasa amanya g'owekitiibwa Allah weetaaga kusoma limu ku limu gajja tu okumutegeera Allah jalla jalaalu omanye nti bulijjo mmanyi yabagagga kumbe ery'omugagga n'omusiraamu mukwano gwange ali kyebanda abayita Uganda singe mwasula muzikiti guno mutono naye lumu ŋŋendayo ne bangatula mu ddiirawo yebaseemu naye ng'atudde mu ddiiro gati mu kisenge lyo piki za mpaka mugagga yebase ya rabbi laka alhamdu yo mugagga eyebase oyo nabugamba mumuleke avuge bupiki bwe kaŋŋende naamuddira omugagga asookera ddala Allah tuba kumutegeera ye yandibadde omutufu w'okukolerwa ni bangi tetwamumanya kivula twamufunirayo abagagga abalala mwana ngu mugagga kubira esimu ng'ogenda kusala eswala n'ogiro girinzaamu bakulaga nti byemukanjagala nga kubidde ogenda mu dhuhuri naga nti jangu katikatikati funa booda ani ayinza okusirigiraga nti kamala okusaala mwanange bano basiga kifaananyi kyabugagga bwe batali yenyini mugenti please nyina omulimu gw'omugagga gwenkyamaliriza naye amanye nti eri omugagga atamumanyi ne bwabanga akulembera ggwanga lino nga mulina akakwa ti mugenti aa waliwo omulimu gw'omugagga gwenkyamaliriza kati alukalumumabeti nga nze nkulembera eggwanga lino ate bwamukubuuzanga mumugambe baimamu batera okumusinkana mu kisiibo saba Allah atuwa okumutegeera baimamu Allah atuyita ne tutajja akulembera eggwanga n'atuyita atusiibulule kale kino kakinsimattuke amaze okulyazaamaanya byonna byalyazaamaanyiza abasuubuzi bakaaba ffe naatufumbira ekyemisana ne tujja ku maziga g'abali ffe byetubirya tetwandibiridde ffe tetulya bikyafu omukkirizo wannama ddala sodaka tezimukolera abantu baziirana bakaba omusajja gwe ng'ogenda kulya naayitira ddala bayimaamu Allahu akbar obuwulize n'obugonvu bwa imaamu wali tutuukawo 12 be bayise okusibulukuka ku magalibu olukeera lwetukeera siru erwa ddalasa Allahu akbar lwaki mbwe yebayise mugagga mukulembeze Allahu akbar ku imaamu oba ku babiri ani aba omukulembeze ffe tuli basiraamu mukutereza la ilaha illallah yampuliriza faayo nnyo ku kutegeera owekitiibwa Allah amannya agage Allah ogamuyitenga ng'ogamuyita ogategeeza kuba gogayita omumanyi nga ddala yennyini go bwe gaba maanyi teriiyo waamaanyi yenkanaani ffe mwana nge tulina abamabanna nsajja bukulembeze buno musajja asimbye emirandira ani ataagisimba owekitiibwa Allah gavumenti yagireeta mu buyinza, maanyi ga wakitiibwa Allah gegagireeta era gegajjo gimamulaku. Fe tulina abantu betuze tukwaseo obuvunanyizibwa obutali bwabwe nga tebabusobola. Nkyukakyuka yembeera tulina gwe tugikwasizza, era wonna waabaayita tulabira ddala nga ate omulala ani, mulala ani mandera ali luddawa, ali mutaka musajja kumubiri tekuli yadde, kugumba tekuli yadde akanyama, yamuworobola dda yennalla buli awo bugumbagumba, eno mwasigaza mannya. Mbeera ku kukyukakyuka kw'embeera Allah n'obutakyuka bwayo Allah, totunuliranga emundu yonna, totunuliranga amaanyi g'owamaanyi yenna. Abakuraishi kabaka eyajja okusanyawo Kaaba yasangawo Abdul Muttalibi jajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, ne bamuwambako obwo ebisolo bye yali alunda balabe amaanyi g'ayinawo, nga bazze n'emmamba zakaddaako na buli kakulwanyisa ekintu tteyo. Abdul Muttalibi yabaga nti aba nnanyize munanga bwereere, Kaaba yeyina nnyiniyo, nze mumpe ebisolo byange mbavire bwebeefuke. Nga bali bebagamba Kaaba yeyina nnyiniyo bwe bagenda obulonda nga tebebaga nti omusajja mulwaddemu sabadumizi Katumba balanga ti amumuwe, Katumba balanga ti amumuwe mumuwagende, nze ne bamuwe ebisolo bye n'agoba enteeze, balinda gwe bagenda obwefuka naye teyalabikako. Naye kyeyabakola, Allahu akbar, kyeyabakola ebyokulwanyisa byabwe n'abasirikale baabwe, fajaalahum ka asfi maakul, yabafulanga ebikuta ebiririddwamu ente ebiryabwe ebirinnyalinnya. Tulokunoonya yabadde sabadumizi nga tolina kwoyinza mulabira, bwe gaba maanyi Allah wa maanyi, bwe gaba magezi, mugezi ki? Bwe buba buyinza ani? Al ikrar bi tawhidi al asma'i wa sifat, okakasa nti owekitiibwa Allah bwe gaba mannya ge agali yekka